studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Edebe studio tamani oda sayo saki kuma do sumande ka lanton kabaruji gondi do di jude men zone de la presse da bima ko gani kante wonane en to bogi jande to tagal communage cercleji malifu kalda leedi kalande fuddam beta jango bima ko do so hirdube lama non kolliti yo jambade bibbe leedi sema hokki tajaral hawran hen golla be lama do meden meringaji fawarde cercle an gondi murtore golle ila alarbar 19 décembre 2019 e badji mbini hono jobdiji mabbe di poccho fawarde do e yewtade serial jangirde mabbe de wombe do lawol Moussa Bougou heedi pontato bamako ordu kolliti mettimo en batte golleji lawol gol sabe de latani ke be cholla mawka bonanka cellal do yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah madon e do siyo tamani jolle kardal kala puɗɗan jango bamako ɗo caggal ɗi communage cercle haalaji tentiliɗi noon gartani hono leydi meɗen ndi fuu e wi laamiɓe ngal kaaldan noon faabata ƴewtude tiiɗalaji politique ko kañum e rafi ndenagu mo leydi meɗen ndi wondi hakkunde nantade e kulol heedi yogaɓe e juccude noon kaaldal waɗan wattumo womɓe e dow salli o kañum e hirduɓe laamu poccadaki gouvernement kañum syndicat ngaji ɗi du wona famruɓe nenna fedde daraninde batu muɗum noon ana gikkani lobbum faaɓeydora ɗon faam keɗɗana hen Oumar Waygal
le oɗo botu somo fuɗɗa ko yaati yimɓe ɓe uyinaji tatom domta toon non kanko sek sidi jaraw holliti wiide kumniɗo kabaru ɗiɗo golleji beyata ko wakkande min jotti palais de la culture ɗo boto hani wadde o holliti wiide dabareji ɗi fuu piyama dow hen hokkude carte ngaji kañe bads ngaji ley temedere fuu ɗum hokkama ko yaati 96 kaaki ɗi furdu joƴinama toon o ɓeydi dow hen so ɗum warafa ɗum fuɗɗo hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita kañum tawete toon caggal muɗum ɗiɗo golleji jaaha jokkiteyele 15 décembre ndu nokkunodirteɗo CICB ɗo bamako ɗo ɓe gaɗan jonde nde ley yontere ɗum timma ley noga ɗiɗi lewru décembre ndu nokkunodirteɗo palais de la culture oɗo boto bamako aɗa wondi e wadde wakkande tiiɗallaji mawɗin gondi e matede ley leydi ndi kono ayiri banggal wayde ndenagu kañe politiki ɓe ƴewtoto yalla hono gueɗe ɗe fo kaani joƴƴinirede fa kalda yalla yoga e tiiɗallaji ɗan keɓene jogala
gubal sema tatinoɗo hawrde hen ɗo wirfuke caggal saabi tawdete hen janggo yo keƴaɗa haala muɗum hokki taƴoral anniya muɗum ɓamama caggal ko yiduno e gouvernement ko e wi makko noon hooreɓe semaɓe karol heɓama dow toɓɓe paɗinoɗe hen ɗe kanko Moussa Agga Atayer o keƴaɗa haala sema wonko sefodi e Mariam Kamba Keita keɗɗana hen Aly Cisse
won kawral keɓaɗo hakkunde gouvernement o e yimɓe semaɓe keeña sema tawdite e yimɓe fuɗɗoɓe golle kaldal kawral wiyete ngal dialogue national inclusif ngal janggo garanti wonno komin kasindinino e juuɗe gouvernement o fati tawe kaldal kawral ngal laato laawol uccidoji ɗati goɗɗi le e kaldal kawral keɓangal yalla ndenagu e nangodirde ana warta keɓaɗo Alger gouvernement o haali no laaɓiri immade daragol mum fati tawe kaldal kawral ngal laato laawol uccidoji ɗati goɗɗi le e kaldal kawral keɓangal yalla ndenagu e nangodirde ana warta keɓaɗo Alger o o holliti kase ndu o wiri kaldal kawral ngal latto sababu yalla yimɓeɓe ana jaɓana kaldal kawral keɓangal yalla ndenagu e nangodirde ana warta o wii kase ndu fey hunde wattaso ngal kaldal kawral laato ɗati uccitoɗi ɗati goɗɗi le kaldal kawral keɓangal Alger
hono hirduɓe laamɓe ka ɗo gonno ɗo goni saabi kawrata e ngal ɗo kaldal e wimu en tawdede e batu o yo jambade ɓiɓɓe leydi no ɓe kolliti wayde nannede e jaate dow koɓe kollitinno ko e ɗum ɓeydo so du hono kabaru wiɗitagol nuyga saria meɗen fawarde e gonɗingol golle kawral deƴere e dewrontinal ngal kanko no huntogo o keƴaɗa haala hirduɓe laamu wonko haaldi e mumni sendi bou keɗo ɗeɓɓe
no takkitiɗo tiiɗalaji ɗana kammin e andi wiide komin kalata wattantake hakkille miɗe andi ɗum saabe min miijiɗi dow majjum ɓurata jonta ɗiɗi baale gonduɓe e laamu majorité gaɗi kawrital do batu o toɓɓe ɗiɗi jalti hen yo ewtugol law nuygal saria e tabbude talkuru kawral ngal no ɗum wooto miɗe miila wiide natude le mun tawe min taykiti himmeji komin dottino le kawrital gaɗɗaɗo le commune ngaji battitama tama yalla mun yo mi jaaha le mun tawe komin kalata heɗatake miɗe miila wiide yo jambude ɓiɓɓe leydi ndi min daronto ɗum ana haani yimɓe mawɓe ɓama aniyaji lobbi yalla kala mo fuu ana faama wiide haana jiiɗen ɓiɓɓe leydi ndi
hono ley waylitigol balal hore be WhatsApp be mbi kedo donc hejoje studio tamane do WhatsApp mudum 76 62 88 51 fawardude e do viamo 37 321. Syndicat gollobe la morde mergaje conseil de cercle darni golle ila alarbare sapego leur décembre 2019 mbadi mbini hono jobdiji mabbe di poccho fawardude e jewtade saria janginarde mabbe de nde murtere golle nyala de tati tilotone handen huubi do heewi le bale leedi meden edore fam le hedade Ousmane Nyali Boubili
nde murtere ana wondi e wadde ciagal ko fedde centrak nde e gouvernement on donki rewrude do himeji mabbe di do mudum yoroso on ko gondo le region sigaso murtere nde ana wondi e wadde wonno ko horebe syndicat o kultiwide ciagal ko gouvernement o wasi daranade ko woni e himeji mabbe do wadda e don kuciala le on cercle do be kultiwide murtere nde ana wondi wadde e wi fedde centrak nde edum wondi e bonnude golleji ton illa kenyan banamba on ko gondo le e region kulikoro o kabaru goto wonno ko taykita gollobe meri ngaji sappo gondi le o cercle kultiwide gana imadraji goddi sini himeji mabbe di ngadaka dire le region tumbutu murtere nde ana wondi e wadde illa kenyan wonno ko horebe syndicat o kultiwide ende wondi e wadde du no be jidiri micintinde wide le himeji mabbe di tobbe sappo didi ngoni le hen le tobbe de ana hen daranade jobdeji mabbe e lobe meringaaji wattande hakkillo gollobe mabbe be no kabar mum en yarata yeso e yobgol joddiñi mabbe hitande 2019
nde motore gollobe lamardo meden woni nay barde le hitande 2019 batte ndartude lebbi ko buri sappo joddiñi mum en hore mudon non koliti soko be ndarti ko heba katan murtore bonde fuddan altinere waronde be koliti du lebbi kewdi hono gollobe mabbe ko buri ujinaaji nay woni ko njobaka kanko gagni jakite mo bureau syndicat o wonko haddi Maman Baba Kunta kedan hem Mamadou Sam Seku
toutes les collectivités
nuku jama di fuf na uddi suni min notaka nyandi altinere de min jogtoto murtere mende su wakat juno hultama kanko kana ko leddi wiidi der leddi mali na wodi fonctionnaire mo yobaka debbi sappo e didi juddi hono mo sonne yo lam o yobana min kala ko yobanta gollobe der kabaru jande e cielna yobe tinno jogadi anne lobbo sabi suni on jehi der commune ngaji di wakat juno o lamuji tari temede jiddi chapon jagum e gudurdi fay goto wala e majjido gollobe nangodi wotana be tan gurtu bene mbawa hinade guldeji hono talku jipinirde e kunande mudu secrétaire général be fofu dun njoppi golle sabi be njobaka
parti parce qu'ils ne sont pas payés
pati tampiru buranni yahobe misal bugu do lawol pontata o nanne ile e puddodo golleji mudun no yaade do lawgo latike hono tampere dun hannare maunde sanne ciudi seralawol ana mbi bunasi cholla soto seramagol du marsata ciogufa chamika jati pedre famu le facitango Umar Waygalo e Aminata Diallo
du fuddi ile sappo e joy lewru septembre yabbi non du datol Musa Bugu fa hande dun timmay lawol jagobol le leedindi ngabowol du 3e pont hewbe njohobe tombe fukoli metti mudden sanne konairi bangal ko be njopata dati di kanye e chollaaji imoto le odo nokku dum latik sababu du so wakkati fu kurangaji di am taja ton dido cholaji do an gadda nyawuji no yimbe wonbe tombe kollitiri wite
a debbe ti kolleji di puddi cholla ana wodi wakkati je minede ko he amen gattata hen jiyam tutugol poto ngadi ko puddi ko mi ngadan nyaloma kibbata e min kebar kuran e dum ana tampini mi ana wala min hebude lawol lobbol min jabanti dalaji gondi hen di ka be fonda wattude hen jiyan buri be be ngada machine ngaji mabbe gollirude lawongo dum ana wadde billare lawu be jappa mi lawol sedan mi fu mi hore
galle
yimbe be mbi ko lati sababu mudun kambe mudintinobe datongol jati goni ko juppata do hen ndiyam hodo so ndiyam ba yuppataake do hen golleji hodo wonde gollede gol do dato nyaloma handen o dido landi min kebay be jabo min sabi de wakande min nodduno humini be kabaru gol do datol be jabay notade
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengarte kabaruji region ngaji meden keben fama hono to cioggo habule cercle yoroso ana wonda remobe yogabe ka ciotri SMDT ka jati dum en wonde non chef secteur SMDT yoroso o holliti sofugol habu heddoto e wonde fa lewru janvier 2020 le communaji Kumbia mena bakani e Bura e wi SMDT non cercle yoroso o yori kebal habu hikka so toniji ujinaji chapande joyi e didi sabe rawani yo ujinaji toniji ujinaji chapande jeegon e joyi wonno an uri janginobe chapande nayo ono kadasiji arani edide bi jande de hire bedere be famu tadde jande banga silaber hedi kuri yo jande nyala de jeego fuddunde kenge ko kap yoro so kanye pade ndarani ko yimbe kuliba Kulibali Bugudu, les communes Liberté Dembeya, Kebi Hono Kenya, Pundu, Sima Mondu, Heirudu, Yo ONG, BHRM, Itijaudum, Koyata Fako, Kuri Milio Jijoy Sefa, et vi hepe nono, Ndudo Punduka, Kassin Dinamap, Diamka, Chenitam, Latima, Kobijidi, Yodaka de Lady Dokabaruzi, Kede Head Advan de Yotrema and Ayaso, Yontaude, Yontarabarore.